Download from ZReloaded.com.
Sounds. Now into a private school.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali and Sekuli ve apitamo. Got to keep it moving. Kulin kani abandani nabandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga nako chape, we don't judge. Got to keep it moving. Kulin kani abandani nabandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga nako chape, we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Valungu na vokansi ati sivali eligible. So opponent ya pakali invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna padwa mwana wea kamba. Kansi antimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Vama lavu visankale by force. No wanda vami komelani bondi 2 years. Iva mario bapaka pa zedi 2 lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali enze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Iseti malanga nako chape, we don't judge.
We don't judge, tipasa cheka update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya mahafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope joni simu na muri sivinga munche. Mumuuze bado yake yenze che munche. Vintoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila voice vanaya mboyopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalasti. Ritari bugacho sasingo. Imagine ina manje mpia kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Mulia ya madezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ati vana mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali enze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Iseti malanga nako chape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge.
Everyone can produce.
But
not like DJ.
Apa wale tako na drama za nyumba tuang. Kuli maskere ton manyumba pamanj. Na rafiki da tafuno twinning na muzu. Mr. Saga, let's go.
Sounds. Now into a private school.
Download from ZReloaded.com.